Mina believe Jesus. So so cause it a contest money to penya minitua. It's so far far. Nataka tuniwe karibu na ye. Nita kneel down sabu yake niwe attention. Nimpige salute chinda hata ile ya president. Tunatawala pesa, si pesa tunatawala. Last Sunday tukipray best yangu alikuwa kipray gods ampetao. Na mina pray gods anipemita. Nikasikizo huyo beste, nikatua town kamgei, nikamshow god amejibu maombi yako. Hadi walozi ya ikumuona huyo beste, haka forget story ya church. Nika notice ana kontroli wana do. Misa ndi wanatawala do. Kuna wasailo wamelala ubawa lakini wakisikiza national anthem. E Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu, tunajikaza to pray. Insecurity na security ndo imekuwa tight but national anthem. Haki iwe ngao na mlinzi tukae na huru. Kwa mtu wa kutoa ukisikia inahitajika wewe toa. Kwa uko nao usilenge kuwa wa kwanza kusacrifice. Unakumbuka Abraham akitolea God sacrifice. Hata si inafatuduka Abraham but ni wachache wanaweza do hivyo.
It's a gospel anthem,
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 anthem, gospel anthem,
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 anthem.
It's a gospel anthem,
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 anthem, gospel anthem,
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 anthem.
Pata tu kidogo, hata church wendi. Umesha sahau God, end month ukisha pata mshahara. Topic ni budget, wacha God akubudgetie. Msikitini utasikia, Waislamu 5 washarauka, Allah akubar. Siwa Kristo tumedoze, hujua fuwa na fungua njia zetu. Wanabembea na baraka zetu na usukani ya kutawala. Hei wa Kristo, hebu tuchanuke. Foi tupata tumesha sarenda mbele ya God. Hata sisi tuwatawale vila wanatutawala. Governor inatumia nguvu, it's okay. International weapon, no problem. Hey, washajiuliza about God kingdom. Power si power without God. Temptation pande zote mbili. Chungo singie kwenye majaribu. Let's tower. Natinga job 109 road. Niko solo kupata ndai ni noma. But lift nika get. Zile pick up ubeba nation. Standard taifa. Nika lokiwa huko ndani kubrithi likuwa ni noma. Nika juliza maswali za soja. Nika fumilia kaa soja. Cause mwanume ni kujikaza hadi ufike. Nika set notice ndani ya brain. Temptation kwa mwanadamu zitaisha lini. Hey, mi wasi support mwanadamu yote. Awe mbunge, senator, governor. No way. Pesa itakupa hadi ushangae but why maisha yako. Sao, msaada pekee ni wa Yesu Kristo. Aminu siamini, hata change your life yako. Hadi ujipatie, unaimba Jesus anthem. Jesus anthem.
It's a gospel anthem,
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 anthem, gospel anthem,
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 anthem.
It's a gospel anthem,
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 anthem, gospel anthem,
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 anthem.